radio mumvani radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana Mucyumweru kimwe gusa mu Rwanda n'ahandi ku isi hateganijwe igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29. Iki kiganiro ndagiharira umwana wabuze ababyeyi mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Uwo mwana ni umwe muri benshi batoraguye mu mirambo y'abantu bari bishwe ari ikivunge mu nkoto za Kinyambi Stanislas Kanyenzira muramwibuka no mu kiganiro atubwira ko ata azi amazina ye uretse ayo abagira neza bamureze bamuhaye muri buka ntabazo utitsa ntabariza umwana basigaye mu nkoto za Kinyambi nyuma y'imyaka 29 buza ababyeyi be n'abavandimwe be uyu munsi arabona umuryango we amenye aho akomoka ikiganiro nise inzira y'ineza ya Stanislas Kanyenzira
agasaro Kaburaga
Subira inyuma gato mu mateka twiyibutse uwo mwana warokotse wenyine mu muryango agakura atawuzi na utamuzi ukuntu yaje hano ku ijwi rya Amerika kisunga ikiganiro agasaro kaburaga ari mu karere ka Nyarugenge akagari ka munanira kabiri umudugudu wa Kinyange tuvugana yavugaga ko nta muntu agira bavuka nazi ukiriho abamurize bamubwiye kuba toraguye kukamonyi
ndigushakisha umuryango twaburanye 1994 natoraguye n'umumama umuntu aza gupfa n'iwandeze n'iwanyihije musore n'agakiriho ariko nta muntu n'umwe ngira tuvukana cyangwa se ngo tubindimwe anubwo nzi ngo ivuka hanga gusa nzi ko batoraguye kukamonyi
baguturaguye kukamonyi ufite imyaka ingahe
n'umwaka umwe
uwo mumama wakureze yitwaga nde
kagamukamu denge perpetu
Mukamudenge Perpetua agutura ku Kamonyi arakurera yigeze akubwira umaze gukura uburyo yagutoyemo nuko yagusanze
umwana we niwe wantoye aramukikiriza basanze nyine ndahantu mu mirambo mu nkoto ishyamba rya cyo mu nkoto
yego
ngo mwicara ku bibero mwicaye ku bibero bavuga ati ngo twasiga umwana mu mirambo reka tumujyane tujye kumurera nuko banjyanye bangizayo umukecuru aramfata arambira aranyutsa arumva nari akana gatoya gusa amateka yanjye mbwira ko bantoraguye aho ngaho ajya gupfa niko yambwiye
yitaba imana yagusize ufite imyaka ingahe
yasize mfite imyaka 15
kuva icyo gihe hari undi muntu w'umuryango wakwitayeho kugira ngo agufashe gukomeza kugimbuka ube umusore n'umugabo
hari uwamfashije ariko ubuzima ntibwakomeza kumera neza biba ngombwa ko nanjye nshyiraho akanjye njya kwirera
byakugendekeye bite warabishoboye washoboye kurwanya ubona urakomeye ugira imbaraga n'umuhate ubungubu hari icyo ugejejeho
umunsi wa none ko biri ntabwo natega amaboko ngo nsabe ariko nta kintu nagira gifatika cyane ariko uko biri kose ubuzima buri kuza urumva ndacyari umusore ndacyari gushakisha
ubu nta so wanyu nta nyoko wanyu nta nyokorome nta mubyara wawe nta muntu uzi
nta n'umwe
uranyemerera Kanyenzira tugiye gukora ikintu kimeze nk'umukoro kugira ngo ngufashe ndabumva ijwi rya Amerika turebe uko twamenya abantu baba barimo ababyeyi bawe cyangwa byibuze umubyeyi wawe umwe ariwe mama wawe uko byagenda kose yitabye Imana muri kumwe mama wawe mwari kumwe aguhetse unyemerere wihangane dukore urwo rugendo hamwe nagira ngo wongere unyibutse nabumva ijwi rya Amerika uko umubyeyi wawe yenya kwigendera mu kamudenge utwibutse uko yakubwiye aho bagutoye
bantoye mu nkoto za Kinyambi ba gusa akarunibuka yambwiye ko bajyagamba izina ryanjye nkavuga ko nitwa Njinjiri
Njinjiri
niko karunibuka yambwiye kubambazaga amazina yanjye kuvuga ngo nitwa Njinjiri mu nkoto za Kinyambi niho bantoraguye icyo gihe muri 1994 nabo bari guhunga
muri iyi myaka ishize 2017 hagiye habaho ibihe byo kwibuka mu kwezi kwa kane hibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi ibyo bihe waba warigeze ujya kureba aho bibukira abaguye aho ngaho mu nkoto za Kinyambi
ntago nigeze njyayo kuko niyo mbitekereje ibyo bintu mba numva muri njye ntameze neza mba numva nashaka no kubyumva bitewe n'ubuzima mwaranyuzemo numva hari abantu bimara cyane
birumvikana hari imisozi byibuze ibiri cyangwa itatu wampa izengurutse ako karere ku muhoto za Kinyambi
imisozi hazengurutse hari ubwo nyine no kuvana kuri Nyarongo ujyayo hakurya aho ubwo ni muri Musambira
ibyo byose ndabikubaza kugira ngo umuntu wese waba utwumva waba wararokotse akaruhukokera aho mu nkoto za Kinyambi umuntu waba warahahungiye akahungana n'abandi harimo umubyeyi uhetse umwana yenda wariraga bakamuhoza bamwita bati ihorere Njinjiri uwo yaba ari wowe wakumva icyo gihe yakumenya no kugira ngo tugerageze gushakira hamwe tubwira abumva ijwi rya Amerika badufashe kuguhoza no kugushakira umuntu wawe ntihabura yenda umwe waba wararokokiye aho ngaho nawe wakwibuka ati nabonye umubyeyi uhetse umwana uwo mwana wakubonye mu mirambo akagukikira akagukunda akavuga ati umwana simusiga uwo mwana ariho
uwo nguwo nta uriho yapfuye mbere w'umukecuru
birumvikana ko nta muntu n'umwe usigaranye wo kugira ngo aguhe amakuru
uhari n'uwundi wasigaye nyuma yaho wasigaye unyitaho nyuma ariko nawe we ntabwo navuga ko atabizi neza ariko hari ibyo aziho bike
ubu se wamfasha ukampa telefone ye nkazamwihamagarira
telefone ye nta kibazo
Agasaro Kaburaga
watuye kanyenzira mu nkoto za Kinyambi yitabye Imana wamureza kamwonsa ataruwe ntakiriho uwamukujije ariho yitwa Erika Uwimana washakanye na Jean-Pierre Cyubahiro batuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye umudugudu wa Nyaruhira mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda Cyubahiro aragaruka ku buryo yabanye n'umwana kanyenzira
uriya muhungu witwa Kanyenzira cyane kirasi yatoraguwe n'umudamu witwa Gareyo yari muto cyane afite amenyo abiri yo hasi muri ubu kwa bangana bageze mu nkoko rero basanga uriya mwana bamubwiye ko ngo bicaye akaza akabicara mu maguru bamusize baramuhesha baramuzana umugabo w'uwo mugore yahise apfa muri uwo mwaka 2014 ndetse muri ayo mezi akeze igihe gitoya rero nawe amukurikira uwo mwana yari afite arerwa na nyina wa Reya ko uwo muryango Kanyenzira yajemo barapfuye hasi ya bose abakuru n'abatoya asigara babiri mu muryango ndetse uwo mukecuru nafite nyirakuru wabo bose agiye gupfa yasize apanze itegeko ry'uko Kanyenzira agomba kuzitabwaho n'uyu mudamu tuje kubana byari ngombwa ko Kanyenzira nyine aza mu muryango yari akigatiye neza tumaze kubona ko nyine Kanyenzira nta muryango abonye Kanyenzira nyine urwaye umwe natwe nuko bimeze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
turacyari kumwe na Stanislas Kanyenzira aho ngaho wakuriye nta muntu utuye hafa aho yaba umugore yaba umugabo wakubonye ukinana n'abandi bana aho mu mbuga ngo akure bavuga ati mwana ndakureba ngasanga usa n'umuntu nari nzi
nawe kuri icyo gihugu mbyibuka kuko yo kuko navuye ngeze mu wa kabiri ntawe ngeze numva bivuga
igihe wagimbukaga utari kiri gitambambuga utangiye kumva amagambo iyo mwaganira gukabona uko aguteruka kwagusimbagiza nta kindi kintu yavugaga ngo wumve gisa naho kikwibutsa cyangwa se cyakuganisha ku muntu wawe
ibyo nabyo babimbwiye urumva bimbwiye umukecuru yaramaze igihe ariko umukecuru wawandiraga wanyinyije yabibwiye ari uko arwaye twica ahantu ariko mbwira ati reka nkubwire amateka batazakubeshya ntakiriho kuko nta gihe kinini yamaze we yahise apfa nsigara n'uwo mukecuru ari we wandize nyine akamibere kugira ngo mbashe gukurumva na nyiri umwana mutoya ari nawe wampaye ayo mazina yose ntago umuntu rero we yaje avuga ngo bambazaga amazina avuga ko nitwa njinjiri nta kindi kindi igeze numva bavuga kuko ariko yasize ansobanuriye
aho umariye gukurira wambutse Nyabarongo ugaruka hino uje muri Kigali gushaka ubuzima nta muntu n'umwe wigeze kubwira ikintu kiganisha ku mubyeyi wawe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore kubera ko ushobora gukomoka ku babyeyi babiri batari kumwe batari kumwe igihe ishyano ryagwaga ku Rwanda ku buryo umwe yari hamwe undi ari ahandi umwe akaba akiriho ariko atazi kuriho ukubera yuko abantu batikiriye aho mu nkoto za kinyambari benshi nta muntu wigeze akubwira ati nk'uko nabikozaga mu kanya ndabigarukaho ngo akubwira ati wowe ndakureba ngasanga usa na kanaka ni bakubwiraga ko usa nabi Muhanga ko usa nabi Nyabisindu ko usa na wowe bakubwiraga cyane ninde cyangwa akomoka aho utambwiye izina
abantu bakundaga kumbwira abambwiye mu Bugesera arabambwiye b'icyangugu nabo ngabo bambwiraga cyane ariko bo hakurya ya Nyabarongo bo ntabigeze numva bambwiye
umaze gukura umaze kuba umugabo ndagushimira ko wikomeje ukaba ugenda wiyakira kandi ushaka kumenya amateka yawe ukayandikira ubwawe ijwi rya Amerika rizagufasha kugira ngo uyagereho ndahamagarira n'abandi benshi abanyarwanda aho bari hose aho bumva ijwi rya Amerika bazumva amateka y'umwana warukukiye mu nkoto za Kinyambi uwo mwana wasigaye wenyine udafite n'umwe ariko akagira umubyeyi wamwoteje akamurera akagenda atamukuje ariko amuhaye imbaraga z'ubuzima wakumva ijwi rya Amerika tuzagaruka ku buzima bwawe kanyenzira ariko muri kano kanya waba yumva ikiganiro agasaro kaburaga nk'umwana udafite umubyeyi udafite nyirakuru udafite nyirarume udafite mubyara we ni iki wabwira bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya gato gasigaye usigaranye umunota umwe ndawuguhariye kanyenzira ukoreshe ubwire abakumva icyo ufite ku mutima
nababwira ko ababuze abantu bo ni benshi bakomera bakihangana bose bakayoboka ijwi rya Amerika kuko riradufasha njya numva abantu benshi cyane rifasha ari mpamvu nanjye nabaganye bose umutima nk'uko nanjye nkumvira iminsi yose mbayeho kandi babazi umuntu abuze umuntu bose rero bakazagira uko baduhuza nabo nimba hari abo tuvukana cyangwa se dufite icyo dupfana byamfasha nanjye nkumva nibura nagira umunsi w'icyo dupfana nakumva nishimye cyane
kanyenzira Stanislas urakoze cyane ukomere kandi tuzakomezanya muri runo rugendo rwo kugufasha gushaka umuryango wawe ngaho gira amahoro
yego murakoze
Antoinette.
Nyuma y'imyaka 29 nta makuru y'umwana bitaga Nzinzi nyuma y'amezi make dutangiye kumushakira umuryango hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga witwa Murigande Jean-Marie Vianney yarampamagaye arambwira ati uwo mwana mushakira umuryango ashobora kuba ari uwacu naramuhamagaye birumvikana musaba kunsobanurira amakuru ampaye aranyura nsanga ko ko afitanye isano na Stanislas Kanyenzira ndabahuza ari hano ku ijwi rya Amerika. Mbatumiye hano ku ijwi rya Amerika kubera ko hari umwana waje hano ku ijwi rya Amerika ashakisha umuryango we, nawe uza ku ijwi rya Amerika uraduhamagara uravuga uti uwo mwana nuwacu, watwibutsa amateka y'uwo mwana cyatumye wumva ari uwanyu.
Amateka y'umwana Yakuba Venice yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be, we yari wa kabiri muri famiye mu ndetse na nyina. Bageze mu nkoto barimo n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye niko byitwaga, ariko barangewe barabagambanira kuba bantu b'ikivuye nyaramwe b'ikivuye, ariko nibagandi siko zitwa barabanza kuri nyina baratema batema abana bose bajugunya hejuru, umwe asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu n'ababurura byo twabimenye byo muri ko yavanwamo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radiyo y'igihugu Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkunda kugikurikira, numva bavuga amazina ye yishwe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina ka Nzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma mpita ntangira gukurikirana rero, nibwo nababwiye ngo mufate muduhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanga niwe
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga. Dusubira inyuma gatoya, papa we yitwa gande kubumva ijwi rya Amerika, watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Inosa.
Musabane Inosa nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Oya, we bamuteze nini muri Baoba muri 93 yari yapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na murumuna we na mushuti kubari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bavanywe n'umugabo witwaga Kijanja, witwa Kijanja, yari afite ikiboko kimeze nk'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato. Aha bantu bari twa Fulgence w'umunyacyangugutwa wari utuye hariya kuri Baoba, nawe ko bari twari dutegwa mu nsabane yari atuye haruguru ya Baoba gatoya. Bagenda bitwa ko babahungishije, ariko bagezeyo babwira interahamwe zari kuri bariyeri ko hari harimo mu modoka harimo umugore w'umugabo witwa Musabane Inosa urimo agemurira Inkotanyi amasasu kuri Jeda. Ukijya ari niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29, hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Twayamenye mu gihe cy'agatata kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye, bitwa ko bahungishije, we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe. Niyo watubwiye ko yasize uriya mwana Nzinzi bataramutema, we yari muzima ari mbwira. Ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo twari, ntabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu nkoto utuye i Kigali ujye kureba uwo mwana n'imirambo barayishingiye. Byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo, byari bigoye ko yakandise, ahubwo ni igitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku ijwi rya Amerika, abantu bakavugira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi, bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutoye ku nzira, n'impamvu bamuhaye iriya zina, igihe wumvise aho umutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba rwacu na mbere yuko mpamagara tubwire wumva gumeze ute watekerezaga iki cyo gihe
bo byabaje kunkora ku mutima mbanza kubibwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndabwira uko bimeze ndabwira ariko ngiye gukurikira kuko ubushobozi ndabufite nziranye n'abanyamakuru bamwe kuri ry'i Amerika ngiye gukurikira numve ariko ndabyese nkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye aho igitangaje na Fabrice ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yitwaga Safari
ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yaratuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafa aho umunyakabanda ibyo byo ubisobanura gute nabyo ni nk'ibitangaje
bo muri kibuga twagaranye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurega bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo cy'imironko ava cy'imironko yaje no kumugabo ngo yiguriya n'imodoka yacuruza imigati ubaba munsi mu rusengero rwa DPR umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye igitangaza kuko ngo hari n'umucurandi n'umuhanzi n'umudj mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunzu umwana nawe agatuye bahita kubishingwe ni muri metero 500 uvuye aho ngaho njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota itarenze 15 kuva aho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari avuka ntane iyo uhagaze iwe uba ureba mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurona cyane
none maze kubahuza muganiriye ukumva umwisenzinzi arakwikirije wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse ni iki uwo mwana nzinzi Safari Stanislas Kanyanzira yakwibukije
kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikimbiga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuze uko byaryananiye ariko urumva naho byambere igitangaza ndabyakira sigarana nyine amatsiko yo kumubona ariko muri make yaravugaga ahubwo muri njye nkumva numva ijwi nje arizi kari zitarige se urumva arakiri umwana we niyo kujya mujyana ku ishuri ho gakeya burya yari yaratangiye gutembe ariya mbwirye gwariya kuri desktop urumva kagiye kugera niyo mpamvu nyine tuzina by'ibyazinga urumva icyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byo papa we wundi muri make ngo gucure mu make aho papa we uwari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye ya Mateusi yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite amangazini yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane wari noneho akagira ubu muntu budasanzwe ngira ngo niwe muntu utazi ikimaze kumukubita niwe muntu washyinguwe iwacu ashingurwa n'abantu bo ku isi hose ku buryo imodoka zari ziparitse kugasata kugereje ari yari umuntu ukuzwe cyane yakundaga abantu yakundaga umuryango ku buryo kubona umwana we muri famiye byabaye igitangaza benshi banyishe umusazi nawe wamara hamagaragara yambwiraga ngo ariko ngo ibintu bisazi ntibijya bishira umuntu ugana nawe urasenyuka ugasara ntabwo muri famiye bigeze babyakira ku buryo buri wese kujya kumwakira narahamagaye data wacu mutoya mpamagara nyirarume tugera turi batatu abo aribo barabyihorera nyuma tumaze kubona aba tumaze kumubona tumaze gukompirima ko ari we tubaherereza amafoto tubaherereza ibiganiro twaganiriye batangira kumuhamagara barano yarateje muri kigo rw'ikirenga ari undi wo muri statistique nawe baravugana baraganira kuko twavuganye umunsi ambwira ko bamwakiriye ahantu mbega ubu hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona niyo niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye.
None umaze kubabwira ko nakubwiye yuko ariwe kandi kunsanga ariwe koko ko ari mwene wanyu nange banyise umusazi baroze batina n'uriya munyamakuru ku ijwi rya Amerika agombe kuba atabibona neza cyangwa se baravuze bati hano ho agombe kuba ari byo.
Oya bavuze ko ku ijwi rya Amerika ari abantu bameze nk'abakoreshwa n'Imana bamaze kubyumva kuko ntabwo ari ubwa mbere mbibabwira hari abana benshi hari abantu benshi nagiye numva bagiye bahura n'imiryango yabo ni nabyo navugaga nibaza uburyo amaradiyo n'amateleviziyo ari hano ukwangana kugira ngo umuntu yicare muri Amerika ahuze abanyarwanda bari mu gihugu kimwe hari imiryango hari amaradiyo byarantangaje tujya kubeshya uretse ko ngenda bikurikirana ntabwo byambere gitangaza kubera ko twanzwe mbizi ko ibyo bintu bibaho hari abapadiri bazakira mu ruzi bahe bajya bagufasha bakaguhuza ababyeyi ibintu byinshi cyane ugenda bikurikirana cyane kuko nibyo kiganiro najya mbosha
yego
mu by'ukuri icyizere cye cyari kizi cyane kuko nahise numva ko ari we rwose cyane cyane ko umukobwa yari yatubwiye ko yasize atarapfa ibyo aribyo byose reko ariko ubu ndimo ndashimira ababyeyi bamufashe nubwo yapfuye
yego
ariko abariho ndashaka ko mu gukora umunsi mukuru nzabatumira bose tukabashimira burya ni ikintu gikomeye cyane kuko n'abandi babyeyi
bakoze akazi k'indashyikirwa
bakoze akazi kadasanzwe kandi namwe mwarakoze cyane ariko mwe kubashimira umuntu azana ubwo umuntu abashimira kuko mukora buri munsi.
Iyo mwishimye natwe tuba twishimye niko kazi kacu twiyemeje kandi ikidushimisha nuko tugarurira ineza abari barabuze ibyishimo nkawe kimwe n'umuryango wawe wose cyane cyane na Kanyenzira ndi bwongere kwakira umukanya muri kino kiganiro nongere ngushimire mbikuye ku mutima Bwana Jean-Marie Vianney Murigande kubera icyizere ufitiye ijwi rya Amerika n'urukundo udufitiye kandi ufitiye n'abandi banyarwanda ariko mpereye kuri nzinzi numvise rwose yaraguteye ibyishimo bidasanzwe.
Nanjye ndashimira radio yanyu ijwi rya Amerika ubwoko bw'igitangaza mwadukoreye mukadushyikiriza umwana wacu twarabuze imyaka 29 yari myinshi kandi murakoze cyane buriya namwe tuzabashimira by'umwihariko hariburyo tuzabashimiramo ubu ntabwo turabashimira.
Murakoze cyane mbifurije kugira ibihe byiza mukomeze mwumve ikiganiro Agasaro Kaburaga hano kuri Bibiliya Amerika. Nshimishijwe no kumenya yuko utajya ugitakubwa na rimwe ko ucyumva buri munsi.
Ntabwo byashoboka ko kamaro kacyo ndakazi hari n'ibyo nanjye tuba kuzafasha n'abandi nk'uko n'abandi badufashije
yego
kuko gifite akamaro cyane n'umubyeyi wa gatatu.
Murakoze cyane rwose mukomeze mufatanye mufate mu mugongo ababuze ababo wumvise ushakishwa muzi aturya kara atubwire dufatanye kugira ngo duhoze imiryango imaze imyaka myinshi itegereje na nzinzi yarabonetse. Nongere mbifurize ibyishimo bikomeye kandi muzabihorane muri iki gihe gisigaye. Ngaho ukomera Bwana Jean-Marie Vianney Murigande.
Murakoze namwe Yakobo Venice mudushimire n'abayobozi ba radio ya Amerika bona utaba ari turacyari kumwe turacyakomeza
ndababwira
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona winci kintege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
rero ijwi rya Amerika yakoze igikorwa cyo guhuza Stanislas Kanyenzira n'umuryango we mugari muri abo harimo Nyirasenge Mukandori Maria Gorete nawe ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga twavuganye ari kumwe na Stanislas Kanyenzira ndetse n'abandi bavandimwe bamwakira bishimye atangira ambwira uko umuryango bakiriye inkuru y'umwana wabo wavugiye ku ijwi rya Amerika
mu kwezi kwa gatanu ngira ngo nibwo umuvandimwe wundi yampamagaye ambwira ko yumvise itangazo rivuga umwana ushobora kuba ari uwacu kwa gatanu umwaka ushize
yego
noneho ubwo mu kwa gatandatu nibwo natangiye kujya gushakisha kuri Croix Rouge mbabaza ngo banshakire baranshakira rero ngo babanza kugenda bamubura ubwo rero nyuma nanjye nibwo naje guhura na muri Rwanda ndabimubwira ko numvise iryo tangazo nibwo rero yavuganye namwe ariko ubu ngubu twarishimye nyine
ubu wicaranye na Stanislas iyo umurebye mu maso ubonamo musaza wawe
mbese hari ahantu nari naravanye agafoto bariho kubera yakuze buhoro asa n'ako gafoto n'ubundi ari umwana afite imyaka ine
ibi ndabikubaza kubera ko mvugana na Stanislas bwa mbere ntabwo nari muzi birumvikana abantu bampamagara babari benshi ntabwo nari muzi ariko amakuru yampaga nk'umwana nawe nta nubwo nashobaga kuyaheraho kugira ngo mpite mpamya bidakuka uwariwe ariko byarantangaje ukuntu nahise mubwira nti wowe iyo igihe cyo kwibuka kigeze ujya kwibukana n'abandi cyangwa se ntujyayo kubera ko muri jyewe numvaga ntamubona ntamuzi uko yambwiraga amakuru numvaga ko yabisimbutse abandi bose bapfuye nicyo kintu numvise kinjya umutwe mpita nkimubwira mu ndamukomeza wowe nk'umubyeyi we mushiki wa papa we kubona uwo mwana w'umuhungu nyuma y'iyi myaka 29 nyuma y'ibyo yanyuzemo mwumvise amakuru ye ukuntu yasigaye wenyine afite irindazi mu ntoki ariko no kuba ari we wenyine usigaye mu muryango mukaba mwicaranye uyu munsi mbwira nk'umubyeyi urumva umeze ute
ese biranshimishije nta kundi kuntu nabona nabivuga
hari ababyeyi benshi nkawe nabo bamaze imyaka nk'iyo wari umaze kimwe na ba se wabo mu muryango wanyu nabo bategereje babuze abana babuze abantu benshi babuze abana hari abaza no mu kiganiro Agasaro Kaburaga bakambwira ati twabuze abana 94 na n'ubu ntabwo turemera ko bapfuye bashobora kuba bakiriho abo babyeyi bameze nkawe wowe ukabugize Imana ubonye uwo mwana wa musaza wawe abo bo wababwira iki muri kano kanya
nababwira nyene ni ukwihangana nabo bagategereza kuko ntabwo umuntu yaheba ataramushyinguye
iyo ureba Stanislas Kanyenzira ukabona ukibuka na musaza wawe Innocent Musabane mukanya wambwira gute ako gafoto ndakareba ngasanga ari we koko hari umwe muri basi wabo wavuze ati iwacu tubabarebane nuko we agomba kuba ataranyweye amatata ariko uyu mwana ni uwacu mwese ntabwo mwigeze mushidikanya mwaramurebye muravuga muti uyu nguyu ni uwacu nta kabuza
mbese bamwe ntibaramubona bamwe ntibaramubona ariko njye nagize amahirwe yo guhitamubona n'ubu rero turi kumwe nawe nagiye kumureba njye rero
yego
nahise numva ngize ibyishimo byinshi kuko hari ibimenyetso bigaragara cyane cyane nk'intoki zisa nk'uko iza papa we zari zimeze ubwo nizo nabashije kwitegereza izindi hari ukuntu mba ntinya kumubwira ibintu byinshi kuko mba ntinya kumukomeretsa.
Umukomeze, umureme, umutima, umuhe ibyishimo yari akeneye kwishima, yari akeneye kumva afite inkomoko, yari akeneye kumva afite umuryango, yarawubonye. Ni mumube hafi, mumuhe kwishima. Nongere ngushimire kuba uhaye kano kanya ikiganiro Agasaro ka Buraga kugira ngo dusangize ibyishimo. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Hagati yanjye na papa we hari undi mukuru wanjye. Nawe twabuze muri kiriya gihe, ariko arokotana umwana w'umwe. Ariko twahise twumva tugize icyizere cyo kuba twagumya tugatega amatwi radiyo, cyane tukumva ko twazabona nabo. Umwe yari afite abana icyenda ubwo habaho umwana umwe, undi nawe yari afite abana umunani habaho umwana umwe. Ubwo rero numva muri abo bana dushobora kuzabona n'abandi. Ni ukuri mwarakoze.
Murakoze cyane. Ibi ni ikintu gikwiye gushimirwa, abantu bose bumva ijwi rya Amerika bakadufasha kugira ngo dushobore gushaka abantu babuze tubahuze n'ababo, cyane cyane abana babuze muri icyo gihe. Nagira ngo nkubaze nkawe, iki gikorwa ijwi rya Amerika ikora cyo guhuza abantu baburanye n'ababo, utakira ute, ugifata ute, ukibona ute?
Mbese navuga ngo mbona ari indashyikirwa. Niki mbese igikorwa ikora kirakomeye cyane, ntago umuntu utagira urukundo yabasha kugikora. Njyewe narabishimiye, mwarakoze cyane kandi murakora neza, kuko numvise n'abandi benshi bagenda babona abana, numva biranezeza.
Gasaro ka Buraga kaboneke shaka zeka nigira ubwuzure.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro ka Buraga, ikiganiro nahariye ahanini umwana wari umaze imyaka 29 atazi aho akomoka. Stanislas Kanyinjira, nongeye kuguha ikaze ku ijwi ry'Amerika. Igihe kirageze kugira ngo hano ku ijwi ry'Amerika twese tukwakire, noneho tukumve, utubwire uko umeze, umaze kubona icyo wifuzaga cyane gikomeye, kubona umuryango wawe warawubonye, mbese umeze ute? Mbwira, tubwire.
Sinzi meze neza, hari itandukaniro ry'ukuntu umuntu yari ameze mbere n'ubwoko kumva ndi kumwe n'umuryango. Urumva iyo nahuye na masenge turi kugendana nta byinshi ugenda wunguka, utungukaga mbere. Umuntu agenda yunguka ubundi bwenge, agenda amuganiriza ibyinshi cyane umuntu agenda amenya atari azi. Narishimye kubona mfite umuryango kandi mbona ko nkunze. Ni byiza cyane, nabonye n'inshuti za papa n'iza mama nazibonye. Birashimisha cyane kuba ndi kumwe nawe.
Stanislas, tuganira mu kiganiro hari aho nakubajije nti mbese iyo ugenda mu nzira hari abantu ubona musa, hari abakureba se bakabona nabo musa, hari abakubwira se ko ukomoka i Muhanga, hari abakubwira se ko ukomoka i Huye cyangwa se mu Burasirazuba. Cyo nakikubazaga ukambwira uti hari abo duhura bakambwira ko dusa, abandi nkabona ntabo dusa, atari ko ntawe nari nabona navuga yuko asa na bene wacu kubera ko ntabazi. Umaze kubona abo bo mu muryango wawe bakweretse udufoto twa mama wawe ndetse n'utwa papa wawe, noneho wabibonye muravuga uti aba noneho turasa?
Mu kwibona naribonye. Ibyo nabonye nsana mama niko navuga. Ntago nabashije kubona cyane cyane amafoto yo nyabone neza. Nabonye cyane ugiye kumwe n'umubyeyi yagutereye, urayibona kandi nabo turi kumwe ubu ngubu. Hari uko mba mbibona dusamo, hari ibyo mbona duhuje. Mba mbibona byinshi cyane mbona duhuje, ariko nta muntu wigeze ambwira ngo asa n'umuntu wangaha benshi barabimbwiraga ariko si ku buryo navuga ngo muri aba ngaba turi kumwe hari nigeze mbona bigeze babimbwiraho.
Urabona aho ngaho utuye naho bamwe mu muryango wawe batuye aho muri Kigali na bamwe bo mu muryango wawe mushobora kuba mwarahuye mutaziranye, nta kintu ubonamo gisa naho Imana yakujyanye ikakugarura hafi y'umuryango wawe ikaguhuza n'abantu mu muryango wawe nubwo bwose mutari muziranye kugeza igihe uzi hano ku ijwi rya Amerika, nta kintu ubonamo cyakwegerezaga umuryango wawe mu bantu mwagiye muhura cyangwa se muturanye uhere naho hantu utuye?
Kirahari kuko hari igihe nangiye kujya muri Malawi mbona biranze n'indege yaransize kigihe ndabizi ko indege yansize nagaruka ruguru nyine n'Imana yo kugira ngo mpure n'umuryango. Ubundi rero nabwo igihe cyageze nshaka kujya muri Canada nabwo biranze ko n'Imana yansize. Umunsi wa none ndishimye kuba ndi hano, ahandi hose nagiye mpaba bikanga ariko ngiye kuba nk'abanyarwanda bambwiye ko ariho twazituye mbona aho ubuzima burakunda nta kibazo. Nkaba nshimira Imana cyane cyane, namwe mbashimira kubwo ufasha mwampaye kandi bagize umumaro, narikira n'abandi kugira ngo bazabegere babashe kugira ngo nabo n'ubufasha nk'ubwo mwampaye.
Ngiyi misi ibaye amezi menshi, ngaya amezi abaye imyaka myinshi, n'imyaka nayo izaba ijana.
Imyaka ibaye myinshi, Rwanda warahekuwe, nubwo harabakiguye toneka Rwanda humura ntacyo uzaba.
Nakubwira uretse kukubwira ibyishimo mfite byo kuba narabashije kugufasha kwishima wowe kimwe n'umuryango wawe wakwishimiye, abo twavuganye barabimbwiye narabibonye, abo bose bari bagutegereje bagukunze ndabakurajije kandi bari baguhabaye bazagukunda bazagutetesha uzateta. Ndibuka tuganira warambwiye uti ndi umugabo ndagerageza kwigira ndikomeza, ubu noneho nturi wenyine uzashaka umugore bagukwere bakube hafi bakubakire, uzakenera inama uyisabe abo banyogusenge bakuri hafi nabo banyukurumi na basu wanyu bahari. Ndakwifuriza kuzagira ubuzima buzira umuze, uzagira amahoro menshi Kanyenzira, kandi ndagushimira mbikuye ku mutima icyizere n'urukundo wagaragarije hano ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze cyane, ndabashimiye nanjye mbasabira umugisha ku Mana. Sinzi nimba hari n'abandi bashaka umugisha. Warakoze cyane. Nitwa Tobari, niyo nshuti.
Yego.
Ubwo ni ugushima. turashimira Voice of America, turashimira igihugu cyacu rwose ibintu byaturenze mu muryango. Murakoze.
Urakoze nawe, ariko ntabwo umbwiye uwo mwana Stanislas Kanyenzira we mupfana iki tobardi?
Papa we ni papa njye muri batisimu.
Oh, ni byiza cyane. Ibyo byishimo mufite mu muryango mubikomeze kandi mubisangire nk'uko bivuze n'abanyarwanda bose. Abanyarwanda babuze ababo ni benshi, iyo habonetse umwe kiba ari igitangaza Imana ikoze, biba ari umunyarwanda winjiye mu muryango. Mubisangire n'abandi bose kandi mukomeze mumve ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Yego.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ndifuza kwakira undi mwana we azaho akomoka ariko arashakisha umubyeyi we, mama we, hashize imyaka 26 amusiganye na musaza we kurwa Francisco Xavier Vanessa Uwizeye Imana bakunze kwita Doto, ari mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kirehe mu kagari ka Kirehe. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira.
None uje ku ijwi rya Amerika, hari ikikuzanye, n'iki ushaka kumbwira?
Yewe, ndashaka kurangisha mama wanjye wabuze. Barahungutse baza mu Rwanda, aza adufite turi inkanga, arangije araza dusigira ababyeyi be. Ababyeyi be baza gupfa. Bamaze gupfa, we yari yaraguze yaragiye, ntawe uzi ngo yagiye aha, ntawe uzi ngo yarapfuye. Imiryango yacu yagiye duteragirana, ntiyatubwira inkuru y'umubyeyi wacu. Mama wanyu yagiye hehe? Turakuze. Yewe, kuba nkuze ndashaka kumenya se mama wanjye yarapfuye. Niyo yaba ariho, basi namenya agaciro k'abana be, basi twebwe turamushaka. Turamushaka kumenya ababyeyi bacu ese bariho.
Mama wawe yitwaga nde?
Gloriosa.
Irindi?
Yitwa Burasa Gloriosa.
Burasa Gloriosa nawe yakomokaga aho ngaho i Kirehe?
Uko nababyeyi n'abavandimwe niho bari.
Naho papa wawe we izina rye urarizi?
Oya, ntabwo ndizi. Uko yadukuye mu mahanga, urumva ntabwo tujye tumenya inkuru ye.
Muri make, mwavukiye muri Tanzania?
Bavukiye muri Tanzania, atuzana mu Rwanda kuko niho bahungutse baza.
Ubwo muri 96 mwari mufite imyaka ingahe? Umwaka umwe?
Umwaka umwe.
Nta muntu mu muryango ari babo ba nyogokuru na sokuru babareze cyangwa se abo bavandimwe ba Gloriosa Burasa mama wawe baba barababwiye aho aherereye? Nta kanunu kaho ashobora kuba ari mu ufite?
Bo bambwira yuko ngo yasubiye ngo muri Tanzania, ariko nkibaza ntabwo yasubiye muri Tanzania, azi ko abana be bahari ndamara iyo myaka yose. Umva n'agahinda gakomeye.
Mwebwe mukura murerwa, birumvikana ko mutari mufite mama wanyu, mutazi na papa wanyu, ababareze ntacyo bababwiraga kubera ko nabo ntacyo babaga bazi, ariko se nta n'umugabo n'umwe wigeze mubona acara hafi aho ngo avuga ati bana mwe muri abanjye?
Nta n'umwe.
Ubuse mbere yuko uza hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo ubaze niba twagufasha kugira ngo mama wawe umenye irengero rye, haba handi umaze gukura washakishirije kugira ngo umenye aho yaba aherereye?
Yo nagiye mbaza abavandimwe bakambwira ngo asubire muri Tanzania, ntibaza amakuru kandi barahari nabo. Barahari ko nta makuru ashaka gutanga, yiwe bakubwira ko batazana cyo
ukabona bahazi bakubeshya babiguhisha babizi cyangwa se nabo ubona koko batabizi bibahangayikishije
nabo barahangayitse urumva n'umuvandimwe wabo ariko ngiye nyire gahinda ngiye kuko n'umubyeyi wanjye urumva n'igifite agahinda kenshi
gusa iyo wicaranye na musaza wawe Francisco Xavier Purwa muri impanga mbyibutsa bumva ijwi rya Amerika iyo mwicaranye muganira nka musaza wawe mukabona muri aho ngaho mwenyine nta mubyeyi mufite mutaza aho baherereye mutaza bari bo birumvikana ko bibagora cyane kubyakira ariko se nta muntu wigeze abagoboka mu buzima bwanyu ngo abarera bakuze mugere n'igihe muvuga muti uko biri kose twabonye umubyeyi utugejeje aha icyo kintu mwarakibonye
ubu ntaho duhagaze kuko baratureze urumva ibintu byo kuba mu miryango n'ikintu kigoye
Kumera ndakunze kumera intimba ufite ku mutima ndi hano kugira ngo nkumve ndi hano kugira ngo ufashe kuyakira ntago byoroshye ariko turafatanya ndafatanya n'abandi benshi bumva ijwi rya Amerika bashobora kuba bazi aho umubyeyi wawe Burasa Glorioza aherereye niba akiriho niba ari mu Rwanda aho yaba ari hose ntiyazabura umuntu uzamenya aho aherereye yaba aragiye no muri Tanzania ntiyazabura umuntu uzamenya aho aherereye wazatubwira akatubwira aho ari kugira ngo amenye ko afite abana bakuze bamaze kuba bakuru bimpanga Vanessa Uwizeyimana na Francisco Xavier Purwa ndagushimira kuba wafashe na zino mbaraga kugira ngo dushobore kuganira ariko numara kuyakira dukomeze kugira ngo amakuru yose wabuze yafasha kugira ngo tugere ku mubyeyi wawe ubuse umaze gukura umaze guca kenge ukumva ukumvisha amatwi y'umutima ntuvuga ariko wamenye nta kanunu pe ntabwo wigeze utekereza gutima mu wanjye ashobora kuba ari ahanaha
bagiye bambwira ngo angariza karagwe ngariza abantu benshi batandukanye muri Tanzania bigezeho nshaka na pasiporo baserekanye n'ishakishe base ndashakisha hehe gufata umwanya ntuzanyereka ndanyishe ku ijwi rya Amerika numvise wenda se kashobora no kubyumva aho yaba ari hose ntibishatse ikintu kirata kimfashe cyane
none se niba ubu ngubu mama wawe akumva akaba aho yaba ari hose yaba ari izo za Karagwe ntabwo ari kure Karagwe ntabwo ari kure aho ngaho uri ikirehe ni hafi ya Rwicanzige ashobora no kuba ari mu Rwanda ashobora kuba ari n'ahandi aho yaba ari hose umubyeyi wa Glorioza Burasa niba akumva mwana niki ushaka kumubwira fata igihe cyose ushaka umwandikira ibaruwa y'urukundo uyimusomera uyimubwire muri kano kanya umubwire uti mama dore ikindi ku mutima kimubwire
iyo kindi ku mutima nabwira umubyeyi wanjye aho yaba ari hose ntacyo dushaka pe ntacyo dushaka icyo twamukoreye mu gihe twabisitwarabibuze icyo nshaka kuko nawe nsoreye umubyeyi wanjye navuga ati mama basakanye ku rukundo mama ariho ariho basi mizi ariho azabe n'abavandimwe bamubona basi wenda abavandimwe ntacyo yamwitayeho ariko njyewe ndamushaka turamushaka nk'abana be turamushaka aho ari hose yibuka urubyaro rwe kuko tubayeho kwitwa ngo ufite umubyeyi ntuzi yarapfuye basi tumenye ko yapfuye birangira aho ari hose natahe reba abana be
Vanessa Uwizeyimana icyo nakubwira nuko urabizi umaze gukura warabyumvise bavuga mu Kinyarwanda ngo kandi ubibamo ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ndakumva nubwo bwose wa hari abakurize bakagukuza ariko ntabwo wamubonye ngo akube hafi hari inama ataguhaye nka nyoko kubyara birumvikana ko icyo kintu utabonye uragikeneye na n'ubu nubwo wakuze urakibuze kandi urakifuza ndasaba cyane kugira ngo niba mama wawe Burasa Glorioza yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya n'uwaba amwumva uwo ari we wese aho yaba ari hose atugereho bwangu kugira ngo duhoze bano bana bamaze imyaka 27 batabona umubyeyi wabo batazi irengero rye tubahoze kimwe n'abandi bana babakeneye guhozwa Vanessa ndagushimira cyane ko wizeye ijwi rya Amerika kandi ukabwira umubyeyi wawe ikikuri ku mutima ukamugaragariza urukundo ndizera yuko yakumvise ngaho rero ndagushimiye ukomere kandi ndizera yuko Imana niba hafi n'abantu bakagufata umugongo na mama wawe akabyumva ndahamya yuko muzongera mukabonana ngaho ukomere
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
Ni hano ikiganiro Agasaro kaburaga kirangiriye ndashimira buri wese wagize uruhare mu kubonera Stanislas Kanyenzira umuryango abampamagaye abahamagaye abo mu muryango we umunyarwanda yise umwana we ntawuheba namwe mwabuze abantu ntimukure amaso igihe nikigera tuzaherekeza Stanislas Kanyenzira mu muryango we mu birori byineza hagataho mukomeze mumve ijwi rya Amerika radio yanyu mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mu kiganiro Agasaro kaburaga
Yeah, Mary.